muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika nk'uko mubizi ni FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mushobora kandi no kujya ku rubuga rwacu rwa internet, ni mujyeyo kuri www.radioyacu.com mukurikire iki kiganiro n'ibindi byose tubagezaho. Murisanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo rwose koko muri isanga ku ijwi rya Amerika radio yanyu. Ku itariki ya kane y'uku kwezi, hari kuwa kane w'icyumweru gishize, ishyaka FDU Inkingi ryasohoye itangazo rigenewe abanyamakuru rivuga ko Abanyarwanda bemeje ko ubutegetsi ari ubw'abaturage ku itariki ya 28 y'ukwa mbere mu 1961. Babonye uburenganzira bwose bwo kugira ijambo mu mitegekere y'igihugu ku itariki ya 10 y'ukwa 7 mu 1962. Nyuma babwambuwe ku ngufu n'abaheritse ubutegetsi ku itariki ya 5 y'ukwa 7 1973. Perezida Habyarimana yari yemereye Abanyarwanda kongera kwisanzura mu kwitorera abayobozi ku itariki ya 10 y'ukwa 6 1991, nubwo igihugu cyari mu ntambara. FPR yari ifite umugambi wo gufata ubutegetsi ku ngufu, ibigeraho ku itariki ya 4 y'ukwa 7 1994, ibyita umunsi wo kwibohora. Ngibyo bimwe mu bikubiye mu itangazo rya FDU Inkingi. Niyo mpamvu twatumiye umunyamabanga mukuru wa kabiri w'iri shyaka, Kabera Fidel, kugira ngo tuganire kuri iki kibazo mbese cya demokrasi mu Rwanda. Bwana Kabera Fideli, urahura komeye.
Muraho Kamirindi, ndabasuhuje nsuje n'abaduteze amatwi bose, kandi mbashimiye ubutumire bwanyu.
Natwe turagushimiye cyane rwose, iyi saha yose utwemereye, wemereye abanywanyi b'ijwi rya Amerika kugira ngo mwiganirire. Nikose, ishyaka ryanyu FDU Inkingi ryahaye iri tangazo rigena abanyamakuru umutwe uvuga ngo itariki ya 4 Nyakanga 1994 ntiyabaye iyo kubohora igihugu, ahubwo yabaye iyo kuboha demokrasi y'Abanyarwanda. Ariko rero twasubiza amaso inyuma mu mateka ya vuba y'u Rwanda, amateka ya demokrasi nyine nk'uko mubivuga ko Abanyarwanda bayigezeho kuri 28 y'ukwezi kwa mbere 1961. Mu by'ukuri Abanyarwanda ntabwo bigeze bagera demokrasi kubera ko bategetswe n'ishyaka rimwe kuva muri 65.
Ibyo uvuga nibyo ku ruhande rumwe. Ikibazo cya demokarasi mu Rwanda nge navuga ko cyabaye agatera nzamba nk'uko mu Rwanda abantu bajya bakunda kuvuga. Ahabayeho abakurambere bacu baharangiye rwose ubwigenge, nk'uko bivuga igihe kiragera abantu batangira kwizera baravuga ati ibintu bigiye mu buryo. Ariko ugasanga ikibazo kimwe kisa n'ikigiye ku ruhande, ariko bamwe bo bafashe iya mbere kugira ngo bashyire ibintu mu buryo, bagasa naho rimwe na rimwe inyungu zabo bwite zigiye imbere, cyangwa hakazamo za kidobya nyinshi ku buryo ntabwo twavuga ko rwose demokarasi yigeze ibona umwanya wo gushinga imizi mu Rwanda. Uretse iyo ntambwe ya mbere yatewe mu gihe Rwanda rwari rwabaye Repubulika, ntambwe rwose yishimirwa no kugeza n'uyu munsi tukishimira, nubwo hari bamwe basa naho bayibagiwe. Ariko uyu kuri kene ukareba usanga kuva icyo gihe habayeho ikibazo kigikomeye rwose kibangamiye demokarasi mu Rwanda, na navuga kuko nicyo ibindi byinshi bigenda byuriraho, ikibazo cy'ubuhunzi. Ubwo igihe abantu baharaniraga ubwigenge habaye hageze ubwo umwami ahunze asanga hanze abantu bagiye bamuhunze, abandi dok bagaterera nzamba, bamwe bakagenda
Kabera niko iyi telefone umurongo ntabwo umeze neza, uragenda hamwe na hamwe ucikagurika, sinzi nimba utajya ku ruhande gato ngo turebe nimba bivuga neza kurushaho.
Noneho
uraza neza, yego, komeza rero igitekerezo cyawe.
Ubwo nari nkiri kuvuga ko ikibazo gikomeye cyane twaheraho rwose tuvuga ko nta bwisanzure mu Rwanda, ko demokarasi n'ubwisanzure nicyo cya mbere, nuko kugeza uyu munsi ikibazo cy'ubuhunzi ntabwo kirabonerwa umuti urambye mu Rwanda. Kuva mw'ibyo bihe by'ubwami nari ntangiye mvuga ko n'umwami ubwe yageze ubwo ahunga asanga bamwe mu bamuhunze basanga hanze y'igihugu. Bamwe muri bo barataha, ariko wenda ntihanavamo isomo kuko n'abandi ubwo navuga wenda kubisikana niho, ariko navuga bamwe baza abandi bagenda, kugeza ubwo n'igitero cy'inkotanyi kimwe mu bintu rwose buririyeho cyane bavugaga ari ikibazo cy'uko baheshejwe hanze, babujijwe gutaha, n'ubwo hari inzira nyinshi zari ziri mu buryo zagendaga zigaragaza ko icyo kibazo kiri gushakirwa umuti, ariko cyari kitarabonerwa umuti kuko nicyo ahanini buririyeho. Ariko nabaho batahiye ikibazo nticyarangiye, kubera yuko n'uyu munsi urebye imibare ivuga ko u Rwanda rugifite hanze impunzi zirenze 250,000.
Izo
ni izizwi, kandi hari benshi batazwi cyangwa bararongotana mu mashyamba hirya no hino, cyangwa bari mu bihugu barimo bataremererwa ubuhunzi ku buryo batarabarwa nk'impunzi. Ariko icyo kibazo rwose n'ubu kiracyariho, kugeza n'uyu munsi abantu baracyahunga.
Ariko rero Kabera,
ahera mvuga rwose ko mu Rwanda
nguciye mu ijambo, yego, ariko nguciye mu ijambo, leta y'u Rwanda yivuga ko nta munyarwanda w'impunzi uriho, ahubwo n'abanyarwanda bari mu mahanga, ho mukivugaho iki?
Ibyo navuga ko ari nko gukina n'amagambo, kubera yuko nta hari abantu benshi cyane, nta muntu uva mu gihugu cyangwa ajye kuba hanze abyishimiye, kubera yuko abahanzi barabiririmbye, kandi burya abahanzi ibintu bavuga ni biba biri muri societe barimo. Iyo bavuga ngo nta gihugu cyaruta u Rwanda, baba bashaka kuvuga ko burya iwabo w'umuntu aba ari iwabo w'umuntu. Abantu benshi rero bajya gutura hanze y'u Rwanda ntabwo bagenda kubera ko ari ikindi kibajyanye, bagenda kubera yuko batabayeho neza mu gihugu, bafite ibyo babuze, cyane cyane nta bwisanzure bahafite.
Iyo ndirimbo waruvuze ni ya nyakwigendera Karemera Rodrigue, waririmbye indirimbo ya Ubari Joro, hanyuma aza kuririmba ati naho Buganda bwaba bwiza gute nta gihugu cyaruta u Rwanda, mbese akunga ko nakare kanyuzemo. Nubundi
rwose natwe turi mu Burayi, nta nubwo abantu bavuga ngo Burayi ni Burayi, ariko nta gihugu cyaruta u Rwanda, nange ibyo ndabihamya rwose. Nyakwigendera Rodrigue, Imana imuhiruhuka ridashira,
amen. Nuko mukanya rero waruvuze uti demokarasi n'ubwisanzure mu rwego rusange, ariko mwebwe muri FDU inkingi, nkurikije n'iri tangazo ryo ku itariki ya kane uku kwezi, demokarasi muyumva mute, muyibona gute, muyivuga gute?
Ubwo wenda ndamutse nanahereye hafi, ndagushimira icyo kibazo cyawe cyiza, mpereye hafi n'uburyo demokarasi ubwayo bisobanuwemo mu magambo y'Ikigereki yavuyemo, ni ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage kandi bugakorera abaturage. Aha rero ugiye kureba neza usanga mu Rwanda, nubwo nk'uko nahoze ndivuga abantu bakunda kumenya gukina n'amagambo cyangwa kwambika isura ibintu bitayifite, iyo ukurikiye neza rwose ukareba cyangwa ukaganira n'abantu, twebwe nubwo turi ku gihugu ariko tuganira n'abantu benshi bari mu gihugu, abantu nta bwisanzure bafite, ubutegetsi ntibabwibonamo, ni ryo jambo nakoresha kandi rikwiye koko. Ntabwo rero ubutegetsi abanyarwanda batibonamo buba ari ubutegetsi bwa demokarasi. urabibona mu nzego nyinshi z'ubuzima abantu baba bafite byinshi bashaka kuvuga bitagenda ariko nta utinyuka kubivuga ari abahohoterwa rimwe na rimwe ntibatinyuka kuvuga ko bahohotewe n'ababivuze abenshi barabizira abantu ntibagaragaza ibitekerezo byabo bya politiki ababivuze barabizira twebwe muri FDI inkingi turabizi cyane kubera ko dufite abantu bacu benshi babizize bamwe barapfa abandi baburirwa irengero igihugu rero kikirimo abantu bicwa bazira ibitekerezo byabo ni ikimenyetso rwose gikomeye cyane cy'uko nta demokarasi iri muri iki gihugu
ariko u Rwanda ruratora
imatora ntabwo twayatindaho kubera yuko nk'uko twabivugaga no mu bindi bihugu binyuranye tuzi neza ko ari ibihugu nabyo ubwabyo bemera ko nta demokarasi hari amatora ya nyirarureshwa abahari ariko ayo matora nubwo bavuga ko ngo abaturage ngo bamwe bajyana n'ibiseke batwaramo amajwi niba ariko nabyita ntabwo rwose ariya ntabwo ari amatora ntabwo ariyo matora twebwe nka FDI twimirije imbere ntabwo ariyo matora tuzakoresha umunsi abanyarwanda bazaba duhaye icyizere cyo kuyobora igihugu
mbere yuko duha ijambo abanywanyi b'ijwi rya Amerika nk'abategereje ubwo bundi batatu Egide Valence na Fideli ndabasaba ngo babe bihanganye gatoya kabera hari akantu nagira ngo nanone nkubaze none se amatora mu Rwanda araba muri iki gihe mubona ari nkawe kugiye cya Habyarimana n'igihe cya Kayibanda
ntabwo wenda najya ku gihe cya Kayibanda sinakivugaho cyane kubera yuko
nawe yarafite ishyaka rimwe mu Deli Parmehutu
ariko narasomye ndetse umuntu arakurikira urebye ubonamo nshobora kuvuga ko harimo ibintu bigiye bihuriweho kubera yuko hari ikintu bita amashyaka menshi hari n'ibyo bita ishyaka rimwe rukumbi icyo wabona rwose waheraho wanavuga banahuriyeho nubwo mu Rwanda wavuga ko hari benshi bavuga ngo hari amashyaka menshi ariko njyewe ntabwo ariko mbibona mbabarire ababibona uko nguko ni uburenganzira bwabo ariko ayo mashyaka yose mbona yibimbiye mu ishyaka rimwe rukumbi rya FPR rero ihuriro rwose ry'ayo matora wavuga nuko ari mu ishyaka rimwe rukumbi ni ishyaka rimwe riraho rigenda rigenera buri muntu uko ribyifuza uko ryatondetse amaturufu yaryo nk'umuntu ukina amakarita
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Kabera Fideli umunyamabanga mukuru wa kabiri w'ishyaka FDU Inkingi mbibutse ko FDU Inkingi ari ishyaka ritavuga rumwe na Leta y'u Rwanda kandi kugeza ubu ngubu Leta y'u Rwanda ikaba itarariha uburenganzira bwo gukorera mu gihugu nk'uko rero mukanya nababwiye kuri telefone turi kumwe na Egide Valence na Fideli duhere kuri Egide Egide we urakomeye
Nakomeye cyane kandi wiriwe neza.
Wiriwe uherereye he Egide bibwira umushyitsi.
Ni mu majyaruguru y'u Rwanda n'umutumirwa namusuhuje.
Yego arakumva. Niko se Egide uravuga uti nta demokarasi mbona. Niko wanditse kuri Facebook Ijwi rya Amerika VOA radio yacu.
Yes.
Aha. Igitekerezo cyawe rero.
Urebye nyine mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Na demokarasi mbona wenda se isesuye ku Banyarwanda. Urebye so politiki y'u Rwanda ubona ko ishingiye ku ishaka rimwe gusa FPR andi mashaka nyine ubona ko adakora neza nyine ntabwo abazwi umuturage akumva ko ari FPR gusa ugasanga rimwe na rimwe abayobozi barakandamiza abaturage bo hasi nyine ugasanga umuntu atanze igitekerezo rimwe na rimwe arabizize
wowe ntabwo ufite ikibazo se ngo urabizira ibyo urimo kuvuga wowe urumva udafite ikibazo urumva udafite impungenge cyangwa ubwoba kuko urimo utanga igitekerezo cyawe
impungengezo ntabwo zabura nyine kugenda umuntu atinya ikintu kandi ubona ko ibintu bitagenda neza nabyo ntabwo ari byiza na demokarasi dufite pe nayo habe na gato
Egide ndagushimiye
murakoze
yeye umunsi mwiza
nawe
duhe n'ijambo Valence hanyuma nawe mu magambo make atubwire cyangwa se atanga ikibazo cye Valence we
ndakumva
urakomeye
Ndakomeye cyane.
Na uherereye hehe?
Yewe ndi Kampala mu Uganda.
Ariko uri umunyarwanda?
Ndi umunyarwanda ariko maze igihe kinini ntajyayo.
Ntacyo, icyangombwa nuko ubunyarwanda bwawe ubukomeye. Nuko igitekerezo cyangwa ikibazo?
Yewe icyo mbonacyo nagiye mu Rwanda muri za 2012 nsanga harahindutse, ariko hari ibintu bimwe na bimwe urebe ugasanga mu Rwanda nta demokarasi ihari. Hari ibintu bimwe urebe ugasanga mu Rwanda nta demokarasi ihari, kubera yuko nk'ubu ngubu iyo ujyanye ishyaka, nk'ubu ishyaka ririyo, amashyaka aba mu Rwanda ari mu kwaha kwa RPF. Ngubu ngubu ufata umuntu yakwiyamamaza hano ejo ngo yamamaze kuri Kagame akabagiye mu munyururu.
Utanga ingero.
Hari umugore zondi wari yamamaze twatoreye na ya kuri ambasade y'i Bugande, ariko ntago bamwemereye gutora. Nuko gusa amazina ye nakunda kwibuka ko ngegiye maze najyayo ntago nayibuka. Gusa bashyiraho bita ba Mpayimana na Mpayimana ngo bahiganwe na Kagame, kubera ko ari abantu benyine urumva nta kuntu bari kugira. Njyewe mbere nigeze nkiri mu Rwanda kera nigeze kwamamaza umugore witwaga nde, hari umugore bakora no muri Leta y'u Rwanda, ndamwamamaza ajyana amajwi meza, ariko nyuma baravuga ngo yabonye ibice zeru n'ubukeketi, kandi yari yabonye abantu icyo gihe twatoreraga ahantu bitaga kwihanika mu karere ka Nyanza. Ubwo rero ibindi byerekana ko demokarasi yo mu Rwanda atari nziza. Nk'ubu ngubu hari ibinyamakuru byageragezaga abana amakuru abari mu Rwanda, ubu bitagikorerayo. Ubwo rero icyo kintu kikwereka ko mu Rwanda iterambere ryo pe ni ryiza, abantu u Rwanda ruragendwa n'amata n'ubuki, ariko ibyo bintu byo kuvuga ngo abantu ngo ibi binyamakuru navuze inkuru zino na zino babihagarike kuvuga kandi byumvishaga abantu amakuru, ntabwo nabyo ari byiza.
Niko uwo mutegarugori uvuga wiyamamaje, nanjye nimba nibuka neza umutegarugori wiyamamaje mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda, ko numva ari umwe witwa Mukabaramba, niwe mwamamazaga icyo gihe?
Aha, icyo gihe Mukabaramba niwe twiyamamazaga, ariko hari undi wari bo n'iminsi ishize uba namufunze, sinzi aho byahere nari inaha.
Uwo nguwo ntabwo wamwamamaje ariko?
Aho ntabwo namwamamaje, gusa jyewe nkunda igihugu kiyoborwa n'umugore, niwe muntu ugenda nitorera, ntabyo kuvuga ngo ndatora abandi bandi.
Yego,
narayibona. Ubundi umuntu hari igihe kigera akavuga ati jyewe niba nyoboye igihugu iki n'iki nshobora guhahira n'abandi batoya nabo bakaba, ariko se niba wowe uri umuntu umwe imyaka igeze mu 20-25 ubwo urumva icyo gihugu cyakimeze gute?
Yego Valens, wenda gushimiye.
Murakoze, mujye muduha ijambo twinigure ku bintu biba bitubangamiye.
Yego rwose nicyo dushinzwe, urakoze.
Urakoze kansuriza abanyarwanda bose turabakunda.
Barakumva rwose, komera.
Ahubwo ikindi nabazaga.
Yego.
Ikintu nabazaga inaha i Bugande ko BBC tutayumva ni ukubera iki? Manya ijwi rya Amerika.
Reka ndaza kubaza ababishinzwe mu bya tekinike, hanyuma ubwo tuzabashakira igisubizo. Dushobora kugishyira kuri Facebook, dushobora no kukivuga kuri radio, dushobora kubohereza za WhatsApp. Ndaza kukubariza.
Aha, ninde twavuganaga ko maze igihe kinini numva ijwi rya Amerika?
Nitwa Kamirindi Thomas.
Najyaga mumva nyiri mu Rwanda. Urakoze Kamirindi, mutubere iyo tutari.
Yego. Radio ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika iracyavugira mu Rwanda, cyane yo bayivanyeho.
Iracyahavugira humura. Ivugira kuri FM. Ivugira kuri FM 104.3.
Murakoze.
Komera.
Nizeye yuko abanyarwanda bose banyumvaga, abantu bose b'Inyanza ndamukije bose bagira amahoro.
Yego Valens, we reka duhe n'abandi ijambo. Urakoze.
Nawe murakoze.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, abafasha bambwiye ko Fidele twamutakaje ku murongo, none dusubire ku mutumirwa Kabera Fidele. Niko Fidele we, uyiwe Jide na Valensi baravuga ngo nta demokarasi iri mu Rwanda. Wabiyumviye mbese?
Yende muri ko yumva neza?
Yego, wabiyumviye nabo?
Nabumvise rwose kandi urumva abantu n'abantu babagaba ariko bavugana gahindu kumva ko rwose umuntu avuze ati ndabivuga ariko nange ntabwo nizeye neza umutekano wanjye nk'uwo muntu uri mu majyaruguru. Ibintu abavuga uri mu gihugu n'ubutwari bukomeye cyane kandi dushima umuntu ndamushimye cyane, ariko ijambo rye n'iryo mugenzi warangirijeho birumvikana bose baragusha ku kintu kimwe bati nta demokarasi uri Bugande wakomoje hati amajyambere yo rwose urayabona. Ngira ngo wenda mpite nkomoza no ku ijambo navuga ribabaje umuyobozi wa bwose wari uri ahantu kuri ndo ndavuga Perezida Kagame ari kuri radio izwi cyane ikomeye ku isi.
Iyo ni iyihe?
Ndumva ari France 24 aheruka kuvugiraho ndetse agera naho rwose asagaragaza uburakari bwinshi agiriye umunyamakuru, dore ko ni mu bintu muri ubwo bwisanzure twavugaga n'abanyamakuru ntabwo borohewe. Yagize avuga ko banyihanganira mbivuge mu Gifaransa ko uburenganzira bwa muntu butari universelle, ni nkaho ariko yashakaga kuvuga avuga ati kuri twebwe uburenganzira bwa muntu ni ugushyira abana mu mashuri. Wenda ayo mashuri ntawe yagaye turayashimye, ariko n'iryo reme ry'uburezi se nirihe? Ariko iyo umutegetsi w'igihugu atinyutse kuvuga ku burenganzira bwa muntu butari atari ikintu rusange abantu bose bashobora kureberaho, ashaka kuvuga ko igihugu gifite uburyo bwacyo gisobanuramo uburenganzira bwa muntu, aho ngaho haba harimo ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga ngo ashobora kuvuga ati uburenganzira bwa muntu ni ugucecekesha ku buryo bwose tubonye umuntu ushaka kuzamura ijwi ariko tukamutamika wenda uwariye. Ni nko kuvuga mbese ni nko nabo benshi mu bayikorera bameza ati twamutamitse nibwo burenganzira bwa muntu, ubundi ibindi nabyihorere n'ubundi bitagenda biceceke. Iyo rero ntabwo ari demokarasi rwose.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ese demokarasi yigeze iba mu Rwanda kuva abanyarwanda nk'uko ishyaka FDU inkingira bivuga? Bemeje ko ubutegetsi ari ubw'abaturage, butangwa n'abaturage, bukorera abaturage. Ku itariki ya 28 y'ukwa mbere mu 1961, iyo demokarasi barayifite. Nibyo tuganiraho na Kabera Fidele, umunyamabanga mukuru wa kabiri w'ishyaka FDU inkingi. Kuri telefone turi kumwe na Theophile. Theophile we, urakomeye?
Turakomeye kabisa.
Bwira umushyitsi aho uherereye.
Ubungubu mberereye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo.
Yego.
Province ni Nord Kivu.
Yego.
Territoire ya Masisi. Grupema ni Mupuni Sanga, ahitwa Vangungu.
Uri umunyarwanda se cyangwa uri umunyekongo?
Ndi umukongomani.
Yego.
Niko biri kabisa.
Yego, usha ku ngingo.
Gwenyine njise njigerao. Dufate ikitegererezo cha hano iwacu. Nshobora kuvuga ko Urwanda rufite demokarasi.
Yego.
Demokarasi tuvuga ko bafite rero. Ubwo twebwe iyo dufashe demokarasi nga hano iwacu ni demokarasi teritinaje. Ntabwo namenye ngo ndabivuga ngo iki. Ntabwo ifatika, ariko ahantu hari demokarasi nyine urushe ukijana usibye nk'inzego za politiki. Wenda abanyepolitiki ni bashobora kuvuga ati no nta demokarasi ihari, ariko twe tugereranyije n'uko igihugu cyacu kimeze vraiment politiki irahari. Tuto demokarasi barayifite, barijana bakishira nta kibazo, ntawubanyanyasa ntibicwa, ariko abanyepolitiki bo baricwa, bagomba kwitwa kuko izo ni inyungu zabo. Sinzi rero abanyepolitike baho ngaho mu Rwanda niba batekereza ko demokarasi ari iki. ndagira ngo badusobanurire demokarasi bo babona ari iki, kuko twidufata demokarasi ni pouvoir du peuple pour le peuple.
Ni ukuvuga ubutegetsi bw'abaturage bukorera abaturage.
Yego.
Nibyo wari uvuze mu Gifaransa.
Iyo demokarasi dufite twebwe, ubwo bavuga ngo republikani na demokarasi ya Congo, dusanga ari ukutubesha. Kuko ntitwishyira ngo twijane, durapfa buri joro, intambara ziba nyinshi. Nta demokarasi tubona dufite. Ariko none sinzi ngo bafata demokarasi bati, ariko twe tubona ko bafite demokarasi. Iyo dukoze business iwabo dusanga ari sawa.
Yego, urakoze Theophile we.
Ye, murakoze cyane. Ikibazo ariko nanone ntabwo tubumva nicyo kibazo. Yee, frequence twaje tubashikiraho.
Yego, ndagutangira nawe ubutumwa. Urakoze.
Murakoze cyane.
Kabera we, Theophile wamwumvise rero.
Theophile kandi ndamushimye cyane igitekerezo cye. Igitekerezo rwose ukurikije uko abyumva, nawe ni umuntu ubabaye, nawe uri mu bantu bakeneye kuba babona nawe iyo demokarasi. Ntabwo ntinda cyane kuri politiki ya Repubulika na demokarasi ya Congo, ariko ko avuze ko ari Masisi wenda nahita nkomozaho gatoya, nkavuga iyo dukurikira ibivugwa mu makuru muri iyi minsi ndetse n'abategetsi b'u Rwanda badahakana, nuko hashobora kuba hari ingabo z'u Rwanda nyinshi cyane ziri mu iyo misozi mu iyi minsi, kandi zirimo zihakora ibintu bitari byiza. Nubwo bavuga ngo barakurikiranayo ngo abantu bafite imitwe yitwaje intwaro yihishe muri ayo mashyamba, ariko nabyo ni cya kibazo gikomeye cyo kuvuga ngo kumva ko ibibazo byose bizakemurwa n'intambara, nabyo ni bumwe mu buryo bwo gutsikamira ukwishyira ukizana. Abo bantu bagakwiye rwose nabo gushaka uburyo, ndabyemera niba hari abanyarwanda kandi bariyo. Njya numva imitwe ivuga ko za FDLR cyangwa abandi, nubwo babita bose bahita babashyiraho icyasha, ubwo ntabwo nahise nkigarukaho, ndaza kukigarukaho uburyo icyasha cya genocide gikoreshwa, gisigwa abantu ari abagifite cyangwa n'abatagifite kubera inyungu z'abantu ku giti cyabo. Ariko ubwo nk'uko narindi kuvuga kuri Theophile duhamagaye ari Masisi, nagira ngo mvuge rwose nti byonyine kuba igihugu cyambuka n'ingabo zacyo kikajya mu kindi gihugu, nabyo ni urundi rugero twaheraho tuvuga ko hari ibibazo bya demokarasi, kubera yuko kumva ko ibibazo byose bizakemurwa n'intambara nacyo ubwacyo no gutsikamira abaturage. Ubwo tukivuga ibyo wenda twavuga sinsubire inyuma mu mateka cyane, ariko twavuga mu gihe cya 1997 igihe habaga intambara ya Congo, muri ziriya nce no hirya yaho, ndetse kugenda ukagera za Kisangani na za Mbandaka na za Hehe, ingabo z'u Rwanda nabwo zari zaragiye zakoreye amabi menshi cyane, ariko n'abarokotse babashije gutahuka mu gihugu cyangwa bakajya mu bindi bihugu hirya no hino, harimo rwose benshi badatinyuka no kuvuga ibyababayeho, kubera ko havuga ati nimba ivuga noneho nanjye barampitana. Ukumva ko gutsikamirwa kugera naho umuntu yapfa uburenganzira bwo kurihira be, nabyo ni ikindi kibazo gikomeye.
Ijwi rya Amerika. Yego.
Zigaragaza ko nta demokarasi hari zigenda zigaragara. Ubwo mfashe rumwe duhereye kuri Theophile, ariko aho wagera hose kuri buri kintu cyose ugenda ubona urugero.
Yee. Nshuti zacu, iyi ni radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri Isanga. Kuri telefone turi kumwe na Nitunga Louis Michel, nawe abayihanganye, ndamuhamagara rwose mu kanya nyuma ya Nitunga. Nitunga we. Urakomeye.
Namahoro.
Bwira umushyitsi aho uri.
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Yee. Igitekerezo cyangwa ikibazo?
Yee, cyari nk'ikibazo nagomba kubaza. Ndi Bujumbura mu Burundi, ariko ikintu nagomba kubaza. Nsanze ndi umunyeshuri, narize isare ya Afurika, kandi urumva tugenda dukurikirana amateka y'ibihugu n'ibindi. Ikibazo nagomba kubaza uwo mushyitsi kindi, ubundi iyo umuntu avuze demokarasi ndibaza mu bisobanuro nyabyo, umuntu no kwishyira akizana. eske ni gute wavuga ngo igihugu gise demokrasi ni byo vema mwafatiye ku gihugu cy'u Rwanda n'igihugu gisiterambere bigaragara vema kiri ku murindi udasanzwe ugerageje kuraba ku bigaragara no mu iterambere mugabo igihe ni gute uvuga ngo hariho demokrasi mu gihugu igihugu cyumva ko igihugu gifise imitwe kanaka yitwaje ibivanisho iri mu gihugu harabo numvise bari mu Buganda harabo mpora numva bari muri Congo ikindi nacyo twamatumba mu makuru kumengo igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu umunyagihugu adafite kwishyira kizana hama ngo ashobore kuvuga ikimubakiye urumva igihe cyose uhagurutse kuvuga ikitameze neza mu gihugu bamufata nk'umwasi w'igihugu ariko ubundi ahantu hari demokrasi hari ahantu umuntu ari we wese yategereza kuronka ubwisanzure bwo kuvuga ikiri ku mutima ikitagenda neza akivuga ikigenda neza akakivuga ikintu nagomba kufata umushyitsi si ikindi nimba ibyo bitari mu gihugu umuntu akaba adashobora guhagarara mu binyamakuru cyangwa n'ahandi hose avuge ati iki ni ikintu kigenda neza igihe akivuga akagaragara nk'umwasi w'igihugu bavuga ngo igihugu kirase demokrasi gute
ye reka hita gusubiza nitunga we Kabera
nitunga
cyo
ni ikibazo cyiza cyane ubajije kandi nta nubwo ari ikibazo gusa ahubwo ni igitekerezo kandi nemera rwose ijana ku ijana igihe umuturage adafite ukwishyira ukwizana ngo yisanzure avuge ibitagenda aho nta demokarasi bihari igihugu kigifite imitwe ikirwanya itareba ukuntu yakemura na ibyo bibazo kugira ngo abantu bumve ko batuje babone iterambere rirambye nta demokarasi bihari twebwe rero nka FD inkingi icyo twashyize imbere ni politiki y'amahoro ni politiki yo kwigisha abo baturage bose b'u Rwanda abo bagenzi bacu ko bagomba kugenda gahoro gahoro bumva ko ibibazo biri mu Rwanda ari bo ubwabo bazabyikemurira ntabwo dushyize imbere imirwano nk'iyo ngiyo abantu benshi bagiye bashyira imbere bumva ko ari yakemura ibibazo buryo imirwano ubwayo nta kibazo ikemura n'abarwanyi buryo bagera aho bakicara bakaganira kuko mu kinyarwanda baca umugani ngo kwanza atire turavuga ngo ngwino turwane ubwo bivuga ngo mu ntambara nta wungukiramo niyo mpamvu igihugu kigifite imitwe ikirwanya nta demokarasi gifite abantu gushyigikiye abaturage bagomba kugeraho bagenda basobanurirwa gahoro gahoro bakazagera ubwo bumva ko ari bo ubwabo bagomba guhaguruka bakabwira abo bategetsi bati ubutegetsi n'ubwo abaturage nimurekeraho ibi ngibi turabirambiwe dushyireho abandi bashoboye gukora nabo bazabona batabishoboye bakongera bakabahindura nicyo manda zimaze aho kugira ngo abantu baca inyuma bagenda babeshya ngo abantu ngo basabye kongererwa manda kugira ngo bongere bategeke indi myaka myinshi icyo twebwe dushyize imbere natwe ni ugusobanura rwose nk'uko bivuga abaturage bose bakabyumva bagashira ubwoba kumvise nk'uwahamagaye ari mu majyaruguru rwose watinyutse akavuga ati mu iki gihugu nta demokarasi ihari umunsi abantu bose bajya bahagaruka bakavuga ati iki ni kizi ubutegetsi bwakoze turagishimye iki ngiki nta kigenda turakigaye gikwiye guhinduka iyo niyo demokarasi twifuza
ijwi rya Amerika
rwose nitunga
yego ijwi rya Amerika nk'uko nabibemereye na Louis Michel turi kumwe Louis Michel. Urakomeye.
Nari ndaho.
Ntutubwire ngo urababaye.
Ntabwo mbabaye. Uri ikiganiro noneho rwose ntabwo mbabaye.
Ye ndagushimiye cyane. Ndagushimiye noneho bwira umushyitsaho uri. Giye ndahaze.
Ubundi kamunye mu ntara y'amajyepfo.
Ikomereze rero.
Ariko noneho ngewe umushyitsi aze kuza kunsobanurira gatoya. Hari ahantu yavuze ngo mu Rwanda n'ubungubu abantu baracyafunga u Rwanda rufite intara enye n'umujyi wa Kigali aze kuwusobanurira mu Rwanda aho bahunga ubungubu gendi mu Rwanda central ntabwo ndimo kumva ahantu barimo guhunga rwose u Rwanda ni umutekano nta mahoro aze kunsobanurira atahanana barimo barahunga icyo ni icya mbere icya kabiri hari umuvandimwe rwose uri mu majyaruguru avugishije ukuri yerekana ko mu Rwanda nta demokarasi yacyo ariko se koko buriya ko kano ateye demokarasi umuntu yavuga amagambo rwose uko ashaka urasa afite ubwoba
yabivuze Louis Michel yabivuze nabimubajije nimba adafite impungenge arambwira ati impungenge ntizabura
wawe uzi ko hari impungenge zagukoraho ukabivuga reka nikomereze
yego
yewe rwose ndabwiza kuri Thomas ndi mu Rwanda ndahera ku mpunzi zo muri Congo hariya z'abanyarwanda zahungiye muri Congo batinyaga gutaha bavuga ngo mu Rwanda ibintu biracika ugiye mu Rwanda baramwica. Ariko Tomasi hari abantu babiri basohotse hariya mu majyaruguru ni mutobo ngewe nibonane n'abantu babiri basanze hano bifata ku munwa rwose bavuga ati yewe we babonye amajyambere babonye imihanda babonye ibyo abanyarwanda bakora babonye amazi babonye imidugudu babonye iki bati ahubwo bati twaratakanye bari bazi ko ugeze mu Rwanda barumwe gusa icyo ni icyambere cya kabiri Tom ngenda kubwira mirongo itandatu na kabiri kwa Kayibanda nari impari narabirebaga
urabeshe
umunsi kwa Kagame bagenzi bane
none se buretse Louis Michel
akagereranya ukuntu ibintu bimeze ubu ngubu
Louis Michel muri mirongo itandatu na kabiri wari ukuze
u Rwanda rubona ubwigenge doreho gice Louis Michel nararebaga
wari ufite imyaka ingahe ubwo
nari mfite imyaka nigaga mu mwaka wa gatatu primaire uwo mwana ikintu abonye ntabwo cyumva mu mutwe
ndabyemera
rwose nararebaga ibyabaye icyo gihe narabirebaga uradu ujya kwa Habyarimana ibyabaye kwa Habyarimana narabirebaga kuza ukagera kwa Kagame
yego
ndakubwiramo umuntu w'Imana ariko ubundi demokarasi hari njyewe ntabwo ndyumva neza demokarasi hari umuvandimwe uzanye ko ni uburenganzira ni ukwishyura ukizana kwa muntu hano mu Rwanda vrema ukuntu ibintu bimeze ubu ngubu tandukanye n'ibyahozeho abanyarwanda barishyura nk'ubungubu for example ntabwo navuga ngo abantu barimo barahunga iki
yego
nk'ubundi rugero rwa kabiri
ariko uhina amagambo
abanyarwanda ubwo baravuze bati bo tugiye guhindura itegeko nshinga icyo gihe ngiye nkunda kukivuga itegeko nshinga ryabo bararihindura bemera perezida wo kuyongera kwiyamamaza ntibyamwemereraga abaturage ubwabo ukwishyura ukemere gutega ukuboko ni ukuri bajya mu matora baragenda baratora we nta hantu ntigire numva amatora ameze nk'abaye mu Rwanda njyewe rero nka Louis Michel ndemeza ko mu Rwanda hari demokarasi isanzwe ishoboka yo nta gihugu cyo muri leta zunze za Amerika mu matora aheruka n'umuzi ko byari bigenze nta hantu ntigeze numva nta n'igihugu cya turwana nk'uko urimo wabivuze gusa rero
yego
ariko njyewe nashaka kurwanya n'umuntu utari mu Rwanda akaba arimo hirya muri Afurika Okisidantali cyangwa Afurika y'epfo cyangwa hirya y'amajyepfo bashaka kuvuga ati mu Rwanda ibinyibinyi akabyemera ko ntabwo babireba ariko njyewe ndazi gukuramo umuntu uri mu Rwanda hagati
Louis Michel
demokarasi isanzuye
Louis Michel
umuturage abyuka mu gitondo akajya mu kazi akava mu kazi agakora imirimo ye umuntu avuga icyo ashaka
bugumye kuri telefone gato nkwibariza akabazo mu makuru hano muri icyo gihe cyo guhindura itegeko nshinga hari abaturage banyuze mu binyamakuru byinshi cyane bavuga yuko batazi ibyo barimo bagenda ari abategetsi babajyanye none se ubwo nibwo bwisanzure bwabo
icyo gihe cyo icyo gihe cyo itegeko nshinga ariko reka nkubwire Tom
yego
umuntu umwe ashobora kuvuga ikintu wenda bashyiye kugera ku itangazamakuru barakubwira ngo umukobwa umwe agatukisha bo
bikavuga
umuntu umwe bikitwa ko ari abanyarwanda bose babivuze kandi banabyavuze umuntu umwe
Louis Michel ndagushimiye cyane
mbishyira muri rusange niba hari umuntu wagiye ku kiye bakuru akavuga ati ibintu ibi nibi ubwo yabuze uko abyumva ariko ntabwo abanyarwanda bose babivuze
ndagushimiye cyane nanjye Louis Michel komera
mugire amanywa meza aho ngaho muri Amerika
nawe umugoroba mwiza nuko
yego nshuti
Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umushyitsi Kabera Fidel n'umunyamabanga mukuru wa kabiri w'ishyaka FDU Inkingi. Kabera we Louis Michel wamwumvise rero?
Louis Michel namwumvise kandi ndamushimira rwose kwisanzura avugana urumva ko avuga yisanzuye yishimye ndavuga nti yaba nabashakaga kuvuga ko ibintu bitagenda babonaga uburenganzira bakabivuga rwose nk'uko bivuze yisanzuye badafite ubwoba nk'uko wo mu majyaruguru yatubwiye ati ngiye mfite impungenge ati impungenge ntizabura nawe rwose akavuga nshimye ko yivugiye ibintu byose bigenda ariko ya yongera hati nta byera ngo de wenda takanaka ntikagenda tukumva ko akavuga akishimye nkuko yari yishimye ariko rero ndamushimira ibitekerezo bye gusa aho vuze ngo abantu ntibagihunga wenda ntabwo abantu bagihunga igihiriri nkuko bahunze muri za 94 cyangwa ryari urete ko n'uburyo n'imipaka ibirinzwe ngira ngo murakurikira abajyaga Bugande mu minsi ishize ukuntu bigenda bibagendekera rimwe na rimwe iyo hari n'abarasiwe mu nzira bataragera iyo harimo n'abagore batwite ariko rero ibyo avuga rwose n'uburenganzira bwe bwo kubona ibintu gutya ariko ntabwo duhuza mu myumvire ni kimwe mu mizi ya demokarasi abantu bagakwiye buri wese gutanga ibitekerezo bye ariko ndavuga niyaba byashobokaga ngo nubone ko ibintu bitagenda udahuza na imyumvire nawe avuga n'ubwisanzure nk'ubwo afite urwo Rwanda rwose twarwishimira kandi nirwo dushaka kubaka.
Yavuze ati abantu barahunga hehe barahunga iki
abanyibukije nahoze nkubwira ngo hari ibyo tugenda dusoma mu binyamakuru kubera ko byabaye kera tukiri abana ugasanga hari aho disikuru zigeze kubaho bavuga ngo hari abantu bahunze amahoro nta muntu uhunga adafite ikimwirukanye nta muntu uhunga yishimye kubera yuko umuntu yagiye aba asize utwe asize igicumbi cya ba se na sekuru abababaye kandi abayifuza kuzuba yagaruka rwose nawe agatura hamwe n'abandi n'ugiye guhaha aba yumva yataha.
Ariko rero kugeza ubu ngubu ntabwo mwavuga ngo nk'abantu bahunga baraturuka muri iki gice kinini cy'u Rwanda.
Baraturuka mu Rwanda hose, baraturuka mu Rwanda hose ntabwo ari ukuvuga ngo ni igice kinini. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni igice kinini baturuka ahantu hose kandi aho mu majyaruguru mu majyepfo mu burengerazuba mu burasirazuba mu mujyi wa Kigali turababona rwose benshi nubwo batagenda igihirira ariko ababasha kugera hanze iyo batubwiye ibyo bahunze bahumva ari ibibazo bikomeye cyane.
Ubwo Louis Michel rarumvise ko mudahuza wati ntabahunga mwebwe muti barahunga ibyo ari byo byose demokarasi ni icyo ngicyo kuvuga icyo umuntu atekereza ni radio Ijwi rya Amerika n'ikibereyeho guha impande zose ijambo buri muntu akivugira icyo ashaka adatukanye adasuzuguranye yubaha abandi nkuko nabo bamwubaha kuri yego kuri telefone dufite Simeon
so,
urakomeye
yego ndaho
wabwira umutumire aho uherereye
yewe mperereye Bujumbura
mu Burundi nuko igitekerezo cyangwa ikibazo
ego dewe ndagango mere nk'utangi gitekerezo ubwambere ni munda mukirizo mutumire
yego arakumva Simeon
ego burya mu bisanzwe ugerageje kureba mu bihugu bya Afrika demokrasi kisigura ubutariko niga muri Afrika uvuze ngo demokrasi abantu benshi na cyane cyane abategetsi muri Afrika bumva ngo amatora ngo niyo demokrasi burya demokrasi igizwe n'ibintu byinshi nicyo cy'amatora kirimo ni ukuvuga rero muri ibyo byinshi bitegerezwa byose kubahirizwa kugira demokarasi twiyumve icyo kimwe kuko ntuje ngaho ngo ufate abantu ni uko ngo mutavuga rumwe cyanke ni uko mudahuje ibyumviro ngo ubafate ko wishakiye bamwe yabagire sinzi ngo hariho ubudemokarasi oya mu by'ukuri nk'ibihugu byo ngaha muri Afurika nta demokrasi mbona ariko reka twizere yuko kumburi zote biza
simeho hari ibihugu bya Afurika demokrasi irimo
yego hari aho biri gusa ni ku rugero rutari rumweya gusa nko muri bino bihugu byo mu karere aza biragoye kuvuga yuko demokrasi hari kuko nta kuntu la liberté de l'expression mu rusange irinje imera nk'izama ukamengo umuntu washyikirije igihe cyangwa igihe yako kimwe ngo aramenshe ni ukuri rero ntabwo yuko ari aho demokarasi
reka twibutse abumva Ijwi rya Amerika nako tubasobanuriye ko droit d'expression uko bivuze ni ugutanga igitekerezo uko cyumva ntubizire
yego
ye Simeon ndagushimiye cyane
yego murakoze cyane
ye radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda muri isanga duhe n'ijambo na Daniel noneho rero umushyitsi avuge ku bitekerezo byanyu icyarimwe. Daniel we.
Hey.
Urakomeye.
Ndakomeye te musi we.
Ndagushimiye. Niko bwira umushyitsi ahuri.
Ndi Nyamasheke rwarambuga yitwa mu mudugudu wa Nkomero ni mu Rwanda mu burengerazuba.
Ye. Kera hahoze ari muri Cyangugu.
Yego rwose na wahamenye bwana.
Nuko. Noneho rero igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ngiye igitekerezo mfite. Rwose hano mu Rwanda dufite demokarasi. Nubwo rwose tutabyumvikana icyarimwe, ariko rwose irahari, ariko ntitwayegeranye na demokarasi ya Amerika. Ni ukuvuga ngo igihugu cyacu dufite demokarasi, ariko mu by'ukuri nyine turacyari mu ntambwe turacyazamuka. Ntabwo navuga ngo demokarasi iri ku rwego rwo hejuru cyane, ariko mu by'ukuri turi mu nzira tugera hejuru, kuko nta mwana uvuka ahite yuzura ingobyi. Nicyo bivuze demokarasi ni uguhera hasi hasi ugenda uzamuka gake gake, ariko mu by'ukuri demokarasi irahari. Ndagira mvuge ku kibazo cy'abantu bahunga mu by'ukuri mu Rwanda iwacu. Burya koko TMC we, burya abantu muturanye nibo bumenya amakuru yabo. No kuvanga abantu bavuga ngo barahunga, mu by'ukuri aho dutuye nta bantu bahunga. Ibyo bavuga ngo barahunga nta bahungamo. Ngiye mbona ibyo bintu ari uguharabika, ariko kereka nimba biri mu gice kimwe, ariko nk'iwacu mu karere kacu mbona nta bantu bahunga. Abagenda n'aho bagiye gushaka amaronko, ariko ntiwavuga ngo ni uguhunga pe. Nuko mbyumva bwana TMC.
Ye, ndagushimiye Daniel we.
Ndabakunda cyane, ndabakunda musaza.
Natwe turabakunda pe, kandi urabizi.
Yego rwose ndabizi pe.
Ye, nuko ngaho mugoroba mwiza.
Samurakoze akazi keza.
Ijwi rya Amerika, Kabera we, Simeo rero w'i Bujumbura, na Daniel w'i Nyamasheke nabo wabiyumviye. Umwe ati nta demokarasi mbona muri aka karere ka Afurika. Undi ati iwacu mu Rwanda demokarasi irasesuye nubwo tugitaguza. Kabera
Simeo i Bujumbura wavuze ati nta demokarasi mu bihugu bya Afurika, ni uko yashyize muri rusange. Wenda ntabwo jyewe nanjye nabyemera kimwe nawe. Hari ibihugu twafatiraho urugero, tubaye ari abashaka gufata urugero
yaje guhindura. Nanjye aho ngaho mubwiye nti hari ibihugu bya Afurika birimo demokarasi, yabihinduye ati ndavuga ibyo muri aka karere.
Twigarukire cyane cyane ku Rwanda, tuvuge u Rwanda kuko ari rwo rwatuzinduye uyu munsi. Rwose ibimenyetso byinshi bigaragara, nawe ubwe yabyivugiraga akavuga ati rwose ati nta burenganzira nta bwisanzure. Kuwe turahuza, ntabwo nakwirirwa nanabitindaho cyane. Ni nk'igitekerezo, nawe yavugaga ko ari igitekerezo kandi turagihurizaho. Twese dufite icyifuzo ko ibintu byagenda neza kurushaho mu bihugu byacu, ko tubibone tugatera indi ntambwe. Hanyuma noneho tugeze i Nyamasheke aratubwira ati demokarasi irahari, ni uko itameze nk'iya Amerika, atariko tugenda dutera intambwe. Maze twavugaga ko hashize imyaka 25 ubutegetsi bushyashya mu Rwanda bugiyeho, imyaka 57 igihugu kigenze. Iyo ntambwe rwose ndavuga ko tugitera intambwe nk'iy'abana, igihe kirageze kugira ngo umwana nawe atangira kwiga kugenda, arakambakamba akazagera akagenda gahoro gahoro ataguza, akagera ubwo abo rwose umusore agatera intambwe nyantambwe. Igihe kirageze kugira ngo dutere intambwe,
akaba umusore cyangwa akaba inkumi.
Kandi ibitambo nabyo biragenda biba byinshi. Igihe kirageze rwose ngo dutere intambwe ifatika.
Hano kuri telefone dufite na Gaston Emmanuel, ariko mbere yuko mbageraho hari akandi kantu mwashyize muri iri tangazo ryanyu ryo ku itariki ya 4 y'uku kwezi kwa 7 ku byerekeranye n'ukuntu itegeko nshinga ryimakaza demokarasi. Ariko se kandi aho havuga iki?
Itegeko nshinga ubundi ryimakaza demokarasi koko, ariko tugomba gusohoka mu mpapuro. Tugomba gusohoka mu mpapuro itegeko rikajya mu mibereho y'abanyarwanda ya buri munsi. Kuretse kubwo niyo tuvuze kwimakaza demokarasi, ukabona itegeko barikoze nk'ikoti badodeye umuntu, ariko nibyanditse byibuze bikubahirizwa bakaba batuma umuntu afite uburenganzira bwo kwisanzura ubwo bwisanzura akabibona kuko urebye nge nabwita iriya ni nk'ikoti badodeye umuntu washyiraho n'andi mategeko noneho yaryunganirayo bagiye bashyiraho inkuta z'amategeko baranabivuze muri ntuza zabo ngo bafite inkuta bakoresha amategeko bakayakoresha batsikamira demokarasi kandi amategeko ahubwo yagakwiye kuba inkingi nyayo ya demokarasi.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ariko rero Kabera, ntabwo ari kuri ubu butegetsi gusa itegeko nshinga ryagiye, mbese nabivuga ngo iki, nko ku butegetsi bwa Kayibanda muri 68 nimba nibuka neza, nanabisomye hari mu gitabo cya Kagame Alexis avuga yuko na Perezida Kayibanda ahinduye itegeko nshinga akuramo mbese manda zitarengwa, ahindura n'imyaka ya manda. Bwa mbere zari manda eshatu ntarengwa z'imyaka inine, arabihindura manda ijya ku myaka itanu, noneho na manda ntarengwa bivamo. Nabyo ababikurikirana hafi biga amateka n'ibya politiki n'abinararibonye bavuga yuko ibyo nabyo bishobora kuba byarabaye intandaro yo kumukorera kudeta, usibye ko kudeta idasobanutse nayo ntabwo ari demokarasi. Nuko mu magambo make itegeko nshinga ubwaryo nk'uko wabivuze, yego wavuze ngo ni nk'ikintu badodiye, nk'ikoti badodiye umuntu yasubira no kuremerende naryo ryari ikoti badodeye umuntu kubwa Kayibanda, nabwo itegeko nshinga ryimakaza amahame ntiyajya mu bikorwa. Mu magambo make itegeko nshinga rimaze iki?
Nsubira inyuma gato wende ko ntabwo mu gutangira twabitindaho cyane, ariko twabivuze nta na rimwe navuze ngo ikibazo cya demokarasi cyabaye agaterera nzamba mu Rwanda, niryo jambo nakoresheje nshaka kwerekana ko hagiye habaho ibibazo uko ubutegetsi bwagiye busimburana, naho twizeraga ko tugiye gutera intambwe. Iyo ntambwe rwose byabaga nka bya bindi mugenzi wacu w'Inyamasheke avuze mu kanya ati turakomeza kugerageza gutera imbere, ariko ya ntambwe ukayishaka ukayibura, kandi kabonaga iyo umuntu aje avuga ngo icyizere. Ntabwo twashima umuntu ufashe ubutegetsi kuri kudeta, ariko iyo ukurikiye amagambo yabaga avuzwe wumvaga asa naho aje guhindura byinshi, ugasanga hajemo naho ibyo ngibyo nk'uko wavugaga hakazamo ibyo kudoda amategeko umuntu ayaza nk'uri kwidodera ikositimu. Ibyo ni ibibazo byakomeje kugenda bibaho mu Rwanda, kandi mbona rwose dukwiye kwigiraho isomo kugira ngo intambwe tugomba gutera tuyitere ari intambwe. Urugira rero uti itegeko nshinga rimaze iki? Ubundi itegeko nshinga niwo musingi, ni ihame ryagakwiye gushingiraho andi mahame yose igihugu kigenderaho. Ni umusingi wa demokarasi, niryo ryagakwiye kurengera andi mategeko yose. Navuga nkoresheje ijambo mu ry'Igifaransa, itegeko nshinga ni sacre.
Ni ukuvuga mbese ni ntagezwa, ni ntakomakomwa, ibintu nk'ibyo mbese.
Urakoze cyane. Niba rero ribaye aho ngaho abantu bagaca inyuma mu kubera impamvu zabo bwite, bakabwira abantu bati mwikorere ibiseke mujye guhindura itegeko nshinga, ndabyemera abaturage bafite uburenganzira bwo kwihindurira itegeko nshinga, ariko rero abantu ntabwo ari ibicucu, baba babibona neza ibyo biri guhinduka. Ko kwavivuze hari abantu bivugiye bati reka batubwiye ngo tugende turagenda, bati sinzi hari uwagiye atazi neza ibyo ari kujya gukora. Ibyo rero ku itegeko nshinga rwose icyo ni ikizira, ntabwo biriya bintu byagombaga kubaho.
Ijwi rya Amerika
igihe yego rwose itegeko nshinga ryagakwiye guhabwa icyubahiro cyaryo cyose, nk'uko twubaha ibendera ry'igihugu itegeko nshinga rwose twagakwiye kubyubaha tukanarirengera.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro muri Isanga, umushyitsi Kabera Fidel ni umunyamabanga mukuru wa kabiri w'ishyaka FDU Inkingi, turaganira ku mahame ya demokarasi. Gaston na Emmanuel bari kuri telefone, nagira ngo mbahe buri muntu akajambo kagufi gufi cyane kugira ngo tujye ku musozo w'iki kiganiro neza twemye. Gaston, urakomeye?
Yego ndakomeye. Murakomeye namwe?
Yego, uherereye he?
Nherereye mu Burundi.
Yego. Mu Burundi mu kiye gice?
Bururi.
Bururi. Yego. Nuko akajambo kagufi ya rero.
Yego. Nashaka kushikiriza akajambo. Mwatubajije muravuga muti mu Rwanda hariho demokarasi. Nuvuga ko nta demokarasi hari mu Rwanda kuko abantu ntibisanzuye ntibavuga ikiri ku mutima. Mu kuvuga baratinya kuvuga kubera bo bizira. Nta migambwe, imigambwe ya opposition ntiyemerewe gukora, baca bagirizwa ko bariko baragwanya igihugu. Aho rero baba baciye kubiri na n'icyo twita demokarasi. Hanyuma urabona ko bahindura ibwirizwa shingiro, kandi wanashaka n'ibwirizwa shingiro uko riri ntibaryubahiriza. Ingorane rero ihari ni uko guheza manda yari gutwara yari demokarasi, ariko ukemera ko iyo manda zaheze ubisa abandi. Muga mu gihe uca uvuga ko abanyagihugu bagushatse,
yego,
bo mu bisanzwe demokarasi ntuba wayubahirije.
Ye Gaston, reka duhiniraho ngaho
usange ibihugu bya Afrika bifite.
Ye Gaston, umbabarire duhiniraho ngaho, noneho duhe n'akajambo kagufi ya Emmanuel kuko dusigaranye iminota mike. Umbabarire, urakoze cyane.
Yego, murakoze cyane. Murakoze namwe.
Noneho rero duhamagare Emmanuel. Emmanuel, we
hello,
urakomeye?
Namahoro mwirwa.
Yego, na uri hehe?
Ni Kigali.
Kigali mu Rwanda. Nuko akajambo kagufi ya rero.
Nacimye ko mamuduhaye akajya mu utumire na funda muramukije.
Yego, arakumva.
Yavuze bya demokarasi kandi kuri mu Rwanda. Ikibazo.
Radijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Umenye Emmanuel tumutakaje ku murongo wa telefone. Emmanuel, uracyahari? Reka da.
Ndakumva.
Eh, naringize ngo byacitse. Ye, komeza. Uhina amagambo ariko.
Yego. Umunda navuze ko ndamukije.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Telefone ya Emmanuel rwose ntabwo icamo neza, nukumba bara ntabwo ari kumwambira, ntabwo mwambuye ijambo. Ni ibibazo bya telefone rimwe na rimwe duhura nabyo, murabizi rwose ko muri iyi minsi hari ibibazo bya telefone zimwe na zimwe. Noneho duhi ijambo umushyitsi, dushigaje nk'umunota umwe n'igice dusoza ikiganiro. Kabera, we Gaston wamwumvise ari Bururi. Emmanuel ntabwo ashoboye kukubwira icyo atekereza nubwo yagushuje, ariko noneho rero ducira umwanzuro. Hakwiye iki kugira ngo demokarasi irimo itaguza nk'uko Daniel Nyamasheke yabivuze, irimo itaguza, hakwiye iki kugira ngo ikomere?
Hakwiye ubushake, hakwiye abagabo n'abagore bakunda igihugu cyabo, hakwiye abayobozi bafite icyerekezo bakorera abaturage kuko batari abantu barebera inyungu zabo ku giti cyabo. Hakwiye ubutegetsi buhamye bugendera ku mategeko yishyiriweho n'abaturage, kandi ayo mategeko akarengera abaturage, kandi nabo bategetsi bose bakarengera ayo mategeko, ntibayahindagura uko bishakiye. Ko mugenzi wacu uri Burura bivuze kuri ati umuntu yivugiye atangiye kuvuga ngo abaturage banshatse, aba yarangije deje kwica demokarasi. Tubanze tureka amategeko ajyeho, hanyuma tugaragaze ibitekerezo abaturage bahitemo, ariko atari ukuvuga ngo banshatse kugira ngo bashakire ibitekerezo.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Kabera Fidel, umunyamabanga mukuru wa kabiri w'ishyaka FDU Inkingi, nibutse ko ari ishyaka ritavuga rumwe na Leta y'u Rwanda kandi ritaremerwa mu Rwanda. Ndagushimiye cyane.
Nanjye ndagushimiye cyane. Urakoze. N'abaduteze amatwi bose ndabaramukije.
Yego, abateze amatwi Ijwi rya Amerika rero mwese, namwe ndabashimiye rwose cyane byimazeyo. Ararekwa ntashira, nakagaruka. Mukomeze rero mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika, n'ibindi biganiro byacu ntibibacike, cyane cyane no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu voa akadomo com. Murakarama.